Zungu Tasha Rhymes. Yeah.
Top kwa amazing classic.
Maybe sina swali kwa mzuri wa sura, mzuri wa tabia. Kiukweli unavutia, mina kuambia. Shela suti haikatai, twende ukaone wazazi nyumbani. Baby, nami kwenu tafika mama, na ndugu zote wona ma, sijali. Wendo wangu leo kesho my darling. Nakupenda sana baby baby mama, I don't like it drama. Oh.